ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ወጣፋቀበያ እንደጅማታት ገልገለከሳ ሳላማ ኮረካ ድርቀበይ ሀንገሳ ሰዲት ቤትር ባንዲ ድግደሚላም ድግደሚሸኒ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመደልቃ ነጋን ከኛ በከጅር ተነት ሰናጋው አገፈቶ ተከኛ ተሞልተን ጉያን ሀራ ፉልባና ኩዳን በረኩመለማ ድግደሚ ተኮ አከለኮፍሰ ኢትዮጵያ ትሞቅ አሜሽን በረኩመለማ ኩዳሰዲ ጀለብልቲ ወጋ ሀራ ኢትዮጵያ ቲ ከነን አያነ ፈተን መራን በከቴኒ ሲንገይ ከሱሚስቱን ከሰናጣ አንቱጅበይ ሆራቲ ኮሚሽን ምርገናማ ኢትዮጵያ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ሀለ ምርገናማ ትግራይ ከሰረት በይቆራና ገገሰን ኢየሱስ ጅሩ ኦዱ ከሰት ገባ ተቀምና አያነ ወጋ ሀራ ላጅ ሱዳን ቆጲቅ እንዳይ ኦዱ አቦደድ ኢየስና ጅማታ የሮ መረከያት ቆጲን ለበታስ አባደበሬቲ አንገጥ ምሮ ሰገንታ ከኛ ተከኖሊን ቱርታን እሰን አፌራ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳርጣ ዳም ብራውን ተምሳሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሐዋሱማ ከቅንዴ ሲቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱፍ ከረበ ፈቃዱ ተንስ እንደበርስ
አሸማ ከመልተን ኦዱ ወነራፍ ከምኑ ኩኖት አባተ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማኒቲ ዋጅር ምርገ አለና ሞማፊ ኮሚሽን ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ትግራይ ከሰት ጋሬ ለማኒ ንሰርቢንሰ ምርገና ሞማፊ ቻቢንሰ ሲረበቀቶ ተረትራ ወተመረት ቆራኖ ወሎ እሰድሬ ከሰት ታሲሰኒ ራወቹ ኢሳኔ ኢብሰኒ ገባስኒ ጉቱን ሰዳተ ተኮ በረኩመ ለማፊ ድግደሚ ተኮ አከቶሙረሜ ኢያቱ ኢብሰኒ ዲማከናረቲ ቱጁቤ ሆራ ደብለተ ቀብቲ
ጫምሳ ኩለጃፍ ሀገየ ድግደመ ወጋ ከናገሬን ቆራና ተኮ መቀሌ ውቅሮ ሳምሬ አለማጣ ቦራ ማይጨው ዳንሻ ማይካድራ ሁመራ ጎንደሪፍ ባህርዳር አክስመስ ፍንፍኔ ከሰት ቆራና ገገሴጅራ ገረንኩን ጋፊፍ ዴቢና ሞተሚጣን ረገይ አንጎተናኖፍ ቢዮሌሳ ዳቦሊ ሐዋሳ ሲቪሊ ዋልታሌ አመንቲ አንጎቶ ኡግማ ፈያፍ ሙርቲያቃ ከሰመስ ዳቦሊ ገርጋር ሳትግራይ ከሰሰሱ አንወሊን ጋፊፍ ዴቢ ገገሴራ ገረንኩን ትደበሉዳን ገልሜሌ ቪዲዮዋን ሱራሌፍ ረጋሌ ከብሮ ጢንጠሌጅራ ገረንኩን ሰባባ ሐለ ነገኛ ተተማን ጅጅራ ሙራን ከንከይ ሆጂ ሰበከተኩቶኩቶ ጅጁ ደደቡስ ለሞቶ ሚጣን ረጋይፍና ኑለ ያከሲራ ጉዳናን ዱብሴጅራ ኮሚሽነርቲን ኦላንቱን ኢሞቲ ምርገናማ ከተኩማ ሞቱ ሞታ ሚሼል ባቸለት ወጣተ ፉልባና ኩዳሰዲ በረኩመለማ ፍድግደሚ ተኩ ጉሚ ምርገናማ ጄኔቫ ትገጌ ሰሞረት ሐለ ምርገናማ ትግራይ ከሳ ፎየን አርገሚላጅሱን ኢብሰከኑብ ጅሩ ኢብሲሳኒሱንስ ማሪጭማፍ ሐሳ ኮሚሽነር ኮሚሽነር ምርገናማ ኢትዮጵያ ዳንኤል በቀለፍ ሐሳ ከነምብሮ ኦፍ ኬሳ ታማታ ሐለ ነገኛፍ ከሎጂስቲካን ምርቴሰን ሄዱን ጅራተንስ ገረን ኬኛ ሐለ ምርገናማ ትግራይ ኬሳ ላልጅሴ ቆረና ጭማፍ ወለባ ግጌ ሱዳን ደኤራ ከነት ገልሜ ስኔፍ ከነን ሚጣን ረገይፍ እትጋፈተ ሞካታን ምርቲት ተከዲያተን ሊጉማች ጅራጀን ባቸለት ዳንኤል በቀለት ደበሉዳን ገረን ቆረና ገምታን ሆጀቴኩን ወሊገልቴ ረገይ መለሆጂፍ አካታ ከሮር ኦዴፈኖ አርገሜን ኦጂሳ ሆጀቴ ጀነን የሮማ ቀጀልፈማ ሚጣን አቀፍሲፍ ወለብ ሀቅ ኢፋ ቀበተማ እጭቲንሳ ኤገም ከበጃ ቀቡፍ ረጋራቱን ዳይፍ ከነሞቶ ሚጣን ረገይ ወለከይ ሰጎጣቴ ዳጀን ዳንኤል ገረንኩን የሮማ ኦዴፈኖ ወልትቀበሜ ማራጥን ጠላጅራ ገባሲ ጥሙራ ከምበይ ቆረና ኦፍኬሳ ቀቡ ከዱማፍ ያደ ደበለታ ኢየሱስ ሰዳሰቶክ በረኩመለማ ፍድግደሚ ቶክ ያቹፍትራ
ቀለጥቶን ንአኖ ትግራይ ቢዮታ አደዳ ከሰጅራታኒ ጉያድ እንገዳ ፉሌ ሚኒስቴር ኢማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ሂሪራ ባውዳን ሞቱማ ኢትዮጵያ ፊ ተርኪ የሙ በላለፈተን ሞቱማን ዩናይትድ ስቴትስ ሞ አከገርጋር ሰደበለታ ትግራይ ፍታሲ ሱጋፈቹ ኢሳኒ ሰገለ አሜሪካቲ ኩታ አፋን ትግራይ ኢራ በስሬ ስልጣን ሂሪዲቻ ኦርዶፉዳኒ ገባሴ አከገባሲቲ ጀቀቲ ሄሪልቶን ትግራይ ከሳ ቤለናማን ኡማሜቱ ጅራ ገርጋር ሰመሌ ቦምቢ እንደርበቲና ዳደኖ ጀዱ ቀበተኒ ወራኒ ኤርትራ አከ ትግራይ ከሳበው ተጃጅሊ ባንኪ ፊ ተጃጅሊ ቡኦራ አዳ አዳ አከዴዲየ ሆጀቱ አከሱማሲ ወሊገልቴን ኡካሳ ጣቡ ማሪ ኢዝረቲ ሁንዳይ አከታሲፈሙ ጋፈተኒሩ ካራብራቲን ገርጋር ሰናሞማ ገረ ትግራይ ትጌ ሱዳፍ አካታ ሆጂ ጉፉታ አኒቱራኒ ፎየሱ ኢሳ ሞቱማን ኢትዮጵያ የሮ አዳ አዳ ካሪፍ ሰየሙተው እትጋፈተምቱን ኢማ ፕሬሲ ዋጅረሙ ሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ቢለኔ ሱዩም gargaarsa gara Tigraayitti ergamaa jiru kan gufachiisaa jiru adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF akka ta'e himaniiru.
We really need to look at it from the context of what has been happening.
Kan ilaalamuu qabu shuhaati gargaarsa namoomaa saamaa jiraachuu isaa kallattii ragaa dhaabbileen gargaarsa idiree addunyaa bahaa jiranuutiini jedhan. Itti fufuudhaanis.
What I can refer back to is the looting of humanitarian assistance by the
TPLF. An himuu danda'u waa'ee saamicha hiwaatiin raawwatamaa jiruuti. Dhiyeenya kana jiraattonni Tigraay akka loltoota hiwaatii fi warreen mootummaan shoror keessummaatti ramadee fi galaa akka qopheessan taasifamaa akka ture yemmuu televizyiinii Tigraay irratti darbu argineerra. Gabaasonni bahaa jiranuu fi wawwaannaan garicha irraa dhaga'amaa jiru waan walfaalleessuudhaa jedhanii beellaneessiyyum. Hiriirri dhalattoota Tigraay kun Yuunaayitid Isteetsiin alatti biyya Kaanaadaa, magaalota Awurooppaa, Israa'elii fi Awustiraaliyaa keessatti taasifamuun isaa gabaasameera. Gareen biyyoottan Afrikaa Lixaa ECOWAS jedhamee beekamu fonqolcha Pireezidaant Alfaa Koondee irratti raawwatameen kan ka'e biyya Giinii miseensummaa irraa ugguruu isaa beeksiseera. Miseensonni garee ECOWAS biyyoottan 15 erga walgahii addaa roobii darbe taasisanii booda biyyi Giinii miseensummaa irraa ugguramuu ishee ministeerri dhimma alaa Burkiinaa Faasoo Alfaa Baarii himaniiru. Hoggantoonni ECOWAS walgahii isaanii booddee ibsa baasaniin warreen fonqolchuu aangoo taasisanii atattamaan Pireezidaant Koondee gadhiisanii akka heerri biyyatti bakka isaatti deebi'u gaafataniiru. Koree dubbii jaarsummaadhaan hiikus gara Giiniitti akka ergu murteesseera ECOWAS. Gareen loltoota biyya Giinii Konoreel Maammadi Dubooyootiin durfamu sanbata darbe erga fonqolchuu aangoo taasisee booda Pireezidaantii biyyattii Alfaa Koondee hidheeyas Pireezidaantii Naajeeriyaa Mahammadu Buhaarii dabalatee hanga'oonni Afrikaa hedduun tarkaanficha mormaa jiran. Kun sagalee Ameerikaati. Barreessaan muummee mootummoota gamtoomanii Antoonii Guutureesi aangoo mootummaatti deebi'uun garee Taalibaanii jahaalistoota Afrikaa warra garee Saahil keessa jiran jajjabeessuu danda'a jedhanii waan sodaa qabaniif humni nageenyaa naannoo sanaa akka jabaachuu qabu gaafataniiru. Barreessichi gaaffiif deebii taasisan keessatti wanti Afgaanistaan keessatti ta'e bu'iin qorqalbii inni uumee fi haalli lafa irra jiru na sodaachisaa jechuu isaanii ajaansi Firaans Pireesi gabaaseera. Gareen shororkeessitootaa biyyoottan kutaa Sahal keessatti socho'aa jiru waan Afgaanistaan keessatti ta'een akka jajjabaachuu danda'u kan himan Antoonii Guutareez biyyi Faransaay humnoottan waraanaa achii qabdu hir'isaa jiraachuu ishee fi biyyi Chaad immoo waraana ishee daangaa Burkiinaa Faasoo Maalii fi Niijeerii irraa kaasuu akka karoora qabdu baruu isaanii himaniiru. Waraanni biyyoottan Afrikaa shananii inni garee jihaadistoota adeemaa jiru kan Chaad, Mooritaaniyaa, Maalii, Niijeerii fi Burkiinaa Faasoo akka gargaarsa mootummoota gamtoomanii jalatti hammatamu yeroo baay'eedhaaf gaafachaa jiraachuu isaanii Guutareezi dubbataniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin nagaan tura.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii isaanitti ce'en. Pireezidaantiin Somaaliyaa fi muummichi ministeeraa biyyattii aangoo hoogganaa dhaaba basaasaa moggaasuuf du'a hojjetaa dhaaba tikanagaa haleellaa marsariitii to'atu ilaalchisuun wal falmaa jiran Mohaammed Huseen Roblee torban kana hoogganaa dhaaba tikanagaa biyyaatiif naga eegumsaa Fahad Faasiin ajjechaa sana ilaalchisuun qorannaa geggeessuu dhaban jechuudhaan aangoo irraa kaasanii jiran. Pireezidaantiin biyyattii immoo tarkaanfii kana mormuudhaan roobii darbe yaasiniin gorsaa naga eegumsa biyyoolessaa gochuun moggaasaniiru. Mohaammed Kaahiyee gabaasa Moqdishoo irraa erge jaalannee dhiyeessa.
Pireezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoo walgahii nageenya guutuu biyyaa kibxata darbe kan gaggeessan yoo ta'u aangoo nageenyaa kan sadarkaa olaanaatti namoota wal jijjiiranii jiran kan aangoo irraa kaafamanii turan daayireekterri dhimma basaasaa Fahad Yaasiin gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa gochuun kan mudan yoo ta'u qondaala tikaa kan kutaa Baanadri duraanii Yaasiin Abdullaahi yeroo daayireektera dhaabbata tikaaf nageenyaa gochuu ramadan. Roobeel akka jedhanitti tarkaanfiin Pireezidaant Farmaajoon fudhatan kun miseensa tikaa akka taate Ikraan Tahliil Faaraa ilaalchisee qorannaa gaggeeffamu irratti haqa jiru danquudha. Faaraa eessa buuteen ishee baatii waxabajjii darbe keessa kadhabame yoo ta'u baatii kana jechuun fulbaana keessa du'uun ishee dhaabbata tikaan ibsamee jira. Garuu attamitti akka duute gadi fageenyaan kan ibsamee hin jiru. Xiinxalaa siyaasaa akka ta'an Haasan Mudaanee akka jedhanitti wajira presidenti fi mumicha ministera giddut adda dumma jawanjiru dabbatota kamotu magiddu walta insajiru dadabsa jedaniru
هذه كل دولة الدولة ده يشقينا هذين نقول نيد قصور كادو نقولها هذين نقول نيد شقدي كسرت مرحتوير هذين نقول نيد لا مه أمنية
أبتوتا دادا كان كمان مرتي واجرة رئيسان ثم واجرة نجينيا كنن رهدون ساني مقدشو كيسة إيفي والوران سال شباب رتيجة فمكندسان فالمي دي ماجرون ميدامو كان ملز Indesa sa dem sa filanno kate wajirri mumichi ministera ilalamu vdema. Filanno barchumota manamare parlama sa olanu hafan kura sagal. Akkasumas misensota manamare sagadi anu ibala maftor bata mishanif dem sa filanno Somalia tiratajirun. Yero gababa ki sati filanno nkungagge famajet ame egama. Garu intaltu waayena genya kataan Samira Ahmed dabbata hiral jedamurra akadubbatanit. Angota sadarka olana lamen gidut addadumman umamekun hojit abbatota nagenya kan Somalia kesa kasumas michota addunya fala kanchema uma jedaniru.
Marku madaxweynaha ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha inuu maamulo amniga iyo doorashooyinka waxaa lagu talaabsaday horumar ballaaran.
Deemsa filanno qindeesuun hoogganu kan ramadaman muummichi ministeera agaama haala gaarii irra jiru garuu addadummaa dhiyeenya kan waajira isaanii fi ka pirezidaantii gidduutti dhalate nageenya irratti dhiibbaa qabaachuu kan malu yoo ta'u deemsi filannoo qabatamaa ta'uu fi amantaa irraa qabaachuu irratti dhiibbaa fidaa jedhan kana malees jedhu. Dageetti argachuu fi mootummaa ijaaruu kan ilaaleen uummata Soomaaliyaa fi michoota addunyaa biratti seera qabeessa ta'uusaa miidha jedhan. Hoogganoonni mormituu kanneen kaadhimamtoota pirezidaantummaa ta'an muummicha ministeeraaf deeggarsa qaban ibsuun tarkaanfii pirezidaant Farmaajoon fudhataa jiran kun filannoo gaggeeffamuuf jiru duubatti harkisuu fi jedhu.
Karagge fataajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa magaalaa Finfinneetti jala bultii ayyaana waggaa haaraatti gatiin lukkuu yookaan indaaqoo tokko giddu galeessatti qarshii 500 gurguramee jira. Jala bultii ayyaana waggaa haaraa kan bara 2014 namoonni dubbisne kanneen gurguranis kanneen bitanis lukkuu re'ee hoolaaf qotiyyoo dabalee. Oomishaalee gosa hundaa irratti gatiin dabaluu dubbatu. Magaalaa Finfinneetti gabaa horii aqaaqiif giddugala gabaa kuduraaf muduraa Haayilee Gaarman deemuun sochii gabaa ka daawwatte Tsahaay Daamxoo namoota dubbisuun ka gabaasa qabdi.
Itoophiyaatti bara 2013 yeroo dhiyoodhaan asitti oomishaalee garaagaraa irratti daballiin gatii akka jiru namoonni bitanii fi gurguran kan raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise ibsanii jiru. Obbo Tasfaayee Leencoo namoota giddugala gurgurtaa fuduraa fi kuduraatti qullubbii osoo bitanii haasofsiisnedha.
As shunkurtii yooma gabaa kana ayyaanaaf waan nuyi ta'u bituudhaaf hin dhufu. Shunkurtaan isa darbeerra baay'ee dabalata qaba. Barreen gaddaarra barana baay'ee dabalee jira. Wanti garaagaraa wanta akka hanqaaquus wanta akka lukkuus dabalanii jiru. Re'eenis dabalee jira. Gabaa barreen gaddaarra fardaa lafa wal caalu baay'ee. Shunkurtiin barreen gaddaa faasigaatti xinnoo dabale malee birrii 15 fa'aa bitaa turre. Har'a birrii 38 bitaan jira. Kunoo birrii 38 hin bite kana. Difireensii baay'ee qaba. Shunkurtiin barreen gaddaaf baranni walittuun waluun fakkaatu. Lukkuun barreen gaddaa hanga 550. Har'a immoo hanga birrii 800 hanga 750 bitaa jiru. Sangaa biraan naqne garuu ani re'ee fi hoolaa ilaaleeras naannoo kana ofitti nama butanii waama xinnoo ishee birrii 4,000 birrii 5,000 jedhu naannee akkuma humna keetiitti barbaaddee gahaan bittaa. Inni isaa waama sodaachisa baay'ee amma 2008 amma 2007 yoo waamu yoo humni kee danda'e bittaa dadhabde immoo dhiistee dabarta.
Torban lamaanas oomishaalee hundarratti gatiin dabaleeraa kan jedhan ammoo aadde
Beeteleemin
jedhama. Haalli amma jiru baay'ee ulfaataadha. Guyyoota 15 dura qullubbii diimaan kiiloogiraamni tokko qarshii 20 hanga 25 ture. Amma garuu qarshii 35 hanga 40 kan jedhamaa jiru. Amma ayyaana irratti baay'ee dabaleera. Kan bara darbeera baay'ee dabalee jira. Wanti hundi dabaleera gatiin isaa barbarreen qullubbiin garmaleedha kan isaan dabalan. Garuu sababa maaliin akka dabale imbeku. Obotol sabatale onambula nanuak akiti. Holota furdisudan gabaf yesani.
Gaba yaga nufe holota fide. Uloda manain kaba horsi se. Kabarenga da tolalu kabarenga da timu gaba mbarana mubaye ku desna mera gamachura. Ambarenga da kuma afuri barana kuma lama ibashani. Angana nu kuma ibasa de dere gurguratan jira. Ya tawo male bareda. Baye desna mera nama gamachisa barana gaban. Tasgabara ku fara.
Adde azef takalli namota dawari eke satargine dubbisne kessa isan tokko daballingati kambarana kambara darbirra akkajimate ibsani jirum
azef takalli nibalalla
azef takalli ninjedama re ebitu fanufi gaban gati ittin walbite gurgura jiru kambara darbirra walbraqawme yolalame garmale akandabali garu argamuni sayu wangari dajide yada kambara darbe qarshi kuma sadi hanga qarshi kuma afu yitti bitaturre re etokko amma mo qarshi kuma torba hanga kuma saddeti jeda majiram magalafin finne bakka garagarat akkananof ne ilalletti jelabultin gaba barahara kambara fuma lama afi kudafuri kambara darbetin gatin isa hala ndabale akkajiru namoni bitaniste gurguran ipsaniro gaba sa radio sagale amerikatif sahay damto finfinnerra
Jalabulti ayana waggahara barakumala mafkur afurit magala ambotis akasum gatin gaba dabalu dubbatu jiraattu ni tokko tokko. Gaba sankenya na kormalka gaba uwan raledeme gaba chun yada jiraattu ta hanga tokko kundesera barahara Ethiopia borsen ulajisun yada sankaban kuno.
Obode jene jema magala ambokan kesa jiraata aalli gaba aga jirenyi garmane kala abarana. Hundisa wanti ti gatinsa gadi buanum tunjiru gatinsa kala hundisa kanaka qullubbi so argite kanaka lukku so argite kanaka holalle kanaka sangalle ote hundisa gatinsa ulka barasa darbe dagar malecha lukku namma amma ibbasaddeti anga ibbasorba wana kasiyo ishe chiko jiddu galesa anga ibbashani ibbafurifi shantama wana kasi lukkuani ibbashani shantama nambite akas
Makanko fikir sadam jedama kan bitufan bae dan kopi shunkurti bitufan bae garu gatisa baye dabalera ibasa dejatu gatisa halli gaba kumargamu oma kan magamachi sumiti wanun duma dabalera wanun dum tushunkurti rakase hanga inda qotti baye dabalera darad uktutti wan duma otonu kanase jirun kenyas halli sa gari miti oto nu fayesani gari da
Kami membawa dunia magangko gemacu sinjirama, jirata magalam borai, barak malam asal di keset, aljuru harai agaru, tikora kunjuru hima dinaik dewal kawate, kalian sejernya serak kunjra, karena serit motumai le ratu cucu kaba, amamu magal dikayi miso marga cajra antep, yo barak malam keset kan calat miso ni do bawa lete wanja, akamu Rakotri, ini naganya le rakok udah cerai, cerai aku mau ligalat kanap, karena ketemu motuman seperti cucu kau, biji kencing naganya karga tu kucun, kayak asas.
Ani dalam itu organan jadi ama jerata magalam boti, ali ola gabar ratinul, ola udah angka, kuma shani itu ibashani sedih. Jitu galai semua angka kuma sadi ibashani angka kuma afuri sedih mal. Anak ali gabar jitu galai sah rumah jero koyar. Garu udi dah, ali garu udi sedih macam. Karena bayi dah balik, corona pan oleh kabat. Namun gara gabar figura iana sisi susutci dah sah jero malu. Aw figur nuli bayi emana wana jero nak sufakat.
Maka aku jadi tu syaitu, ali gawaan itu mah biasa. Tidak pun kurti bercakap tidak ada ni waris orang. Afor saya bisa angkat sana. Tidak
terbisik.
Ani kilo lama bete. Aku umno kot ayana hindang kau lupa mana makan. Iba saya bisa tam. Awi gari kering kau muka aku macam naga nak buat sadara. Wonder jera. Aku naga naga.
Makam kau tak keluar tu injalama. Kuma dalam aku asalnya aku mau bekam aku mah nahan nukenya rakasi hingga piatit. Jadi kum si jerasa terusah bekam ada. Jadi kum san fuman fuman dan denyef kejarat kita untuk kufat yoyani. Namun ni fuman nur aburani wamba e wanitane kesegalan ciru. Hampirah jadi kum saran darbe hari jirinya namu ta bahaya keribu ada. Namni kani hujute argatufi kani niti ni bahasa bahasa. Wal madarun dan denye karena fe yes dia kenya harpech aruan taif namniya sebuluk apa namniya sebuluk af negenis jerat cuk apa karena fumata kabar baru mutma ni tiaruk apa. kuma lama fi 14 immo isa kanarran fallata e barana genya barbadadina baranamunitti hojjetanitti milkaani baratanitti milkaan namni nagadan bayegalu kan dandau ta'u kan qabura jenne tu amanna baraka eba barbadadina kan ta'u abdin qaba galato bacce marwada
kitai da bare injedama kuma lama 13 keessa nuron nurakise ba irakannira julle kenya guddifachu gabadan ewabitu dadamnira akattammo man barum sa inna gaukan wanikin galme fan yudamnir manakira dadamnira wanda wantinuti yarra nuron bae sejene ittasam nomtuju nuti amma fakenya daima kenya malgoni barsifan najenne tasamna mana barumsa kan dake fudate galujira galme fachu dadabi filakanati funutimo kuma lama fudafur kes nagenyo dufe fudannet shi jenne bulla nuron ka waddade kuni yo nun jijirame mangiste naganu tae biji naganu tae ijulli kenya barsifanne akuma jennu kanas mon wari dadamne kun dan egalme fanne lifon kenya tanna kum durisana barsifan nanjaladan jedan
girma dinku ana nan jiradu magala ambo gabana yana lukun baye gatishamiyada shi kana ma fagenya fi biridi basani nan bite kana dibba turbana bite yero kan dodote gati lukku to ko biridi bafurida kana fu barakana dabale raichu gati ni wanun da yude dabale jira wante fi gati sabai miya wante fi foya u kaba wante
kan kiye bulisum malachi sajira kuno ma kudasa rikesa ti awra kinonne dunisturaniro wanta no jitamun sajira tan okno tahedu chun challenge bae nu punna raja kana fakenya cara ka biya kenya ti awra ala rakon nagenya walgawate rakinne dun ture rakno to balla ala siyasa biya kenya skol kawate ala corona sal kawate ala umma okanya jitiram kulesa adaddo jol kawate rakon ture raja kola kuda furkana kesetti toko rakna wati jiru kana fuudo motuma sirato jittiko ummani sem rato jechu ko wanya akmo ligala tirako no jirab dumma kana mo barato no wayre dumani o ji tigalu ratte baye sane baka alma rako adda dagi se jiru cha ya nanda balate jara kana tif gara fundrat yoden ameta e motuma le formata tikenni kana jir o jirab dumma baye wan balateru prato ta kana kamittin ala mi jese gama likiti zato gama oji charra hoji jirut fedame gara hoji to gashe jawan jiru yare gawata
karage fata jirtan radio sagale america saganta afan oromoti akamoltan kabajamto ta daggefato ta kenya kun qopi labatati inde sanan sini dihe sumo ani tigist gammeti gara dubbijo wan ogadig de mamboru gafa fulbana ku atakko okanmo 911 new york kesati tae ijollen barasan dalatani fi ogas taimat innota an wan yada tanin qaban garu mo magala mi da halella sun gechi serra damdamat kesati guddatan dagaggota fi labata new york 911 fi ka kamika Gabastun VOA Tina Tern warra dubbiste keessa Noah Rodriguez ogas daima ogalama ta'us 9-11 akka guyya addunyaa itti adoodde dhaabbattee tiyaadata. Gaafa gamoowwan lakkuu New York keessa boba'anii namni hunduu laalatii ture.
And that was important because there's a level of humility to that.
Sun bakka guddaa qaba. Humni namaa hookanis immoo qaama tokko xinnoo akka ta'e agarsiisa. Sun hundi inni raafatama jedhees. In yaadu jedhinoan amma guddate barata university ogumma fayya barachaa jira jeequmsa siyaasaa oggoota afran darban united states keessatti mul'atan keessa darbuun amma mo haala virusiin corona uume wajjiniin wal bira qabe oggaalaalu 911 isaaf taate waan hammaata biyya isaa qunnaman keessa tokko ta'uusaa ibsa
911 was just another thing on a whole dumpster fire of things that have happened over our lifetimes
911 wantoota bara jireenya keenya nuqunnaman hedduu keessa akka tokkootti ilaala jedhanoan
and I don't think that's going to be forgotten as much
halellan fulbaana 11 waltajjii daldalaa new york irratti geggeeffame sun magaalattii guutummaan guututti jijjiireera yeroo yaadannoon oggaa 20ffaa dhihaatee jiru kanatti garuu warra bara san daa'ima turan akkasumas immoo ergasii dhalatan biratti akkaatanitti guyyicha laalan wal makaadha
I think most kids, like, they understand conceptually what happened and they can understand that it was a tragedy, but it's not the same thing as living through it.
Ijoolle baayyeen akka yaadatti waan akkabisan in yaadatanitti fakkaata. Waan gaddisiisa ta'usaas in galaaf. Waan san ofii keessa darbuudhaan garuu adda. An jettummoo Saaraa Malik shamarree oggaa 16ti. Ishii daftaateen 9/11 seenaa abbaashii gamoowwan New York lakkuu haleellaman san keessa hojjechaa turerraa dhageeche. Seenaan akkanaa immoo baay'eedha. Muuziyeemii yaadannoo 9/11 irraa John Master Polo dhaloota haaraa kanaaf haalli ture itti dhaga'amuu waan danda'u namoota haleella sanirraa oolan irraa hoo dhaga'anii jetti.
I just think that many of them don't know. It's not that they know, but they don't care. I mean, when I tell them what I saw, what I experienced, what I smelled.
Baay'een isaanii hin beekan jedhee yaada. Dhimma hin qaban jechuu kiyyaa miti inuma hin beekne. Waan an oggas arge yeroon itti himu. Waan an keessa darbe. Waan an ija kiyyaan arge. Waan natti urgaa'e yeroon itti himu. Jechuudhaan haala ture keessa warra darbee fi dandamate irraa dhaga'uun dhaloota haaraadhaaf akka barbaachisu tarreessitii hojjettuun muuziyeemii yaadannoo 9/11 John. Savannah Davy immoo amma oggaa 17 guyyaan 9/11 ishiidhaaf seenaa dhuunfati. Oggaa xiyyaaronni sun gamoowwan lakkuu New York keessa dhahansanitti haati Savannah achi keessa jiraachuu qabdi ture hojiidhaaf.
If my mom did go, I wouldn't be here.
Haati iyya odoo dhaqxee jiraatte har'a as hin jiru ture jetti Savannah. Qarqara magaala New York bakka ijoollee baay'een sababa haleella saniitiin warra ofii malee itti guddatan keessatti guddachuun Savannah irratti illee dhiibba qabaateera. Waan san irratti barreessites dhiheenya kana barumsa seenatiif mana barumsaatti dhiheessu ishii ibsite Savannah.
I feel like it should never be forgotten and the new generations that are coming in should learn about it as it is a part of our history.
Irraafatamuu akka hin qabne natti dhagahama. Dhaloonni haaraan barachuu qaba. Kun qabiyyee seena keenya keessaa tokko jechuudhaan Savannah dhaabbatoota tola ooltotaaf illee maallaqa guuruu irratti akka hirmaattu ibsiti.
I hope it opens other people's eyes to how your life can really be taken in a second and you really appreciate every moment you have.
Lubbuun kee akkamitti sekendii muraasa keessatti fudhatamuu akka danda'u. Kanaafis yeroo addunyaa kanarratti qabdu galateeffachuu baruu irratti namoota baay'ee barsiisa ija bana jedheen yaadasii jetti. Yeroo Yuunaayitid Isteetsi sirna yaadannoo guyyaa haleellaa fulbaana 11 9/11 yaadachuudhaaf qophooftu kanatti dhaloonni haaraan guyyichi 9/11 isaaniif maal akka ta'e hiikaa ofii itti kennaa jiran.
America is burning in a lot of different ways. I don't know why people have been so focused on this in the grand scheme of things.
American bifa adda addaatiin karaa gariin boba'aati jirti. Akka walii galaatti namoonni maaliif kana irratti akka xiyyeeffatan hin beeku kanaan jedhe. Bara haleellaan 9/11 dhaqqabee daa'ima waggaa 2 turee fi amma barataa yuunivarsiitii hin ta'e Noah'dha. Guyyaan sirna yaadannoo 9/11 kabajamuudha. Guyyoonni muraasni yeroo hafanitti eenyummaan namoota haleellaa saniin lubbuun isaanii darbee lamaa haaraan beekamuun ibsameera. Ibsi itti gaafatamtuun laabiraatoorii forensikii New York baaste akka agarsiisutti laabiraatooriin dhaabbatichaa meeshaa DNA haaraa New Generation jedhamu fayyadamuudhaan nama 1,646 akkasumas nama 1,647 eddugala gabaa addunyaa magaalattii World Trade Center jedhamu keessatti haleella saniin lubbuun isaanii darbee beekamuun danda'ameera. Haleella fulbaana 11 bara 2001 Al-Qaayidaan magaala New York keessatti geechiseen namoota 2,753 lubbuu isaanii dhabe. Qophiin labataan har'aa kanumaan xumurameera. Torban mata duree biraa sagantaa biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Radioon sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 akka jalqabee hanga sa'aa 3 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama saatalaayitiin qophii bor dabarsinuun walitti deebina.